gallure ñemey ko buri himbe million mumbo gonno burdon endan nokkure worre woji to ndiyele tunu yarte golle gollite nokkurde ko na singa kana lew december 2018 der bangere kubia Zibo Zakara kanyo woni kawjido golleji nokkurde en
le ministère de l'hydrologie
ministère hawjine filla ndiyam jarteda e labal labi didi jojjini lawol arande ngol mojjintinde ndiyele tunnude faade ngollitire kanjum e sigila keso mojjide gallure nyame sigila jojjinanodo mojjingol gallure nyame on hiddi joy o e hala kakalamika jawdi ko gollirte do sigila o yatana do nokkuje didi nokku goto o kay nodom golla didabengel kando gollam ta ko fudda miden don tewta golobe mudum
insisama
sembe nokkurde endan wana ko heewi non yerno horejo hono gollangal endan holliri no wodi kulle latide wawata golle ton endan dum wonno ndiyele tunude jooje le hopital nonni Zipo Zakara
le bou ki
ndiyele de ngala no gade de gonana ide jopire non ko demmudum dum suuli horebe
vraiment les autorités
jandeji non wade do fi on endan heba ndare faame ne wat ko tawe kulantareje jopite de na funo wawi wade de mojjintine yerno lawali shaybul kanyo hawji no kurnde endan haliri
ya plusieurs types de
produits idum wadire kulle kewde wobbe no gadira dum gaz ko gollirte julbe ko hubirte amma mina kay fa hande min kojja do ko min gatta dum jande wonno wade kanjum wurtinta do ko dum wawi wadede yewtina gol didi wada do majum miden dara yalla ndiyam dan no wawi nawtorede fa yarnire hudo e ledde ko tawte dom
ki son de notre station
gadol nokkurde endan nafi jati hono himbe jo e mobilaji horsobe ndiyal tunu no yuppobe enda sabu tonni yarto yuppoa kanon woni nokko wala na hejana be yerno mallan hamisu goto e awjo mobile ko hojoto ndiyal tunu de ndan haliri
abu ya kamu
hunde de waddani min ko yirna illu ko dun singa min jopirta ndiyele den ni min jidana min nyibane nokkure der bangere airport dun hoytinana hojobe de be
gabar aykimu
faddani nokkure de berde hebede to ndiyel tunde yaate watte fa gollite do enda gallu nyemey jo ande sanne be bi hojigol ndiyel de na fa yara yuppo dun endan don no wadda basi sanne farder hendu ko himbe fofot dun endan edo leydi ndi kanyi en diyan tawted an dow e tawted an der leydi fu